kitongole ki Kampala Capital City Authority ekitandise okukakasa stage za boda boda ezirina okubeera mu Kampala yonna era ng'okusinziira mu division ez'omu Kampala 5 zino no stage zigenda kubeera 27 nga ze ziri mu kubanga zekenneenyezebwa okumala emyezi 3 gyokka era okusinziira ku Minisita Mbezi owa Kampala kabye chofa tugabye agama anti stage 16 zo bamaze dda okuzikakasa ng'omulimu ogw'okwe kinnenye ndala gukyagendera ddala maaso ku mulundi guno agamba Kampala Capital City Authority etambulira wamu n'abakulembeze ababodaboda mu Kampala mweyita okuwandiisa ababodaboda okumanya ebibakwatako ne stage era kwe bavugira Onona agamba nti kakati kino nokigendererwa mu kulaba nga omuvuzi wa boda boda ajja kubeera ne stage kwesa n'ebimwogerako okusobozesa nate okumuleka okolera mu kibuga Kampala. Agamba nti buli stage yaweereddwa omuwendo gwa boda boda ezirina okubeerako kyokka nga mu kiseera kino okwekenneenya n'okukola ennongoosereza kugendera ddala maaso. Chofa tugabye agamba nti enteekateeka eno ey'okutereeza ekibuka egendereddwa mu okusobozesa bizinensi okutambula obulungi awatali kavuyo kwonna era ng'agamba nti beetaaga ekibuga ekiyonjo kusa n'okuba nti abasobozi nabo ate bafuna mu bye bakola.